weli waliba teegin dhibaatadii la kulmi roobabkii deertahay iyo fatahadoogii El Nino ee ku qubadan gobolada dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo si isku mid ah wada saameeyay bulshadii. Khasaaraha ayaa waliba iska jirana dhimashada dad iyo dunya iyo burbur hantiyadeed oo wada diiranga degmooyinka iyo deegaanadii, iyagoona weli oo jiranga xirnaansho kooya in isdareeroga dadka iyo baabuurta shal gidiisanga, maadaama iyo iska darsamanga fatahadoogii iyo dhaxmaranga deegaanada shal gidiisanga. Roobabka iyo fatahado El Nino ayaa dad badan ka hantay waaye, iyagoona dadka ku nool deegaanada iyo kaamamka Hansho meel eber ee markaasi ay wax fadheedan haana soo yoon badanayanga dad xoogsatee. Isaaq Aadan Rooble iyo Isaaq Sheekh Xasan, roobabkii iyo fatahadoogii El Nino intiyo dareeran walibayo kuwaayna hanta walaayoon ku shaqaysada jiranga reersho ayoon koryanga dameera iyo lahaayanga oo iyo ku dhimidanga roobabkaasaya, iyadoona ilaa hadda aan jarna waliyo kabashe oo iyo helanga.
Isaaq Aadan Rooble, roobkii iyo rafaad badan nindeersi wali oo ilaa mahadda biya gaariida meeshan ku shaqaysaday biya oo qaadin markii ilaa mahadda haddii gar dheerta isku weydiiday badalka weeda barankirka weeda shiid iyo udbool ergo isku shaqaysaday maaha ma ka shaqeeyay jiray gurni udub iyo laasa guri jiray ha itiirka awlaad ku dhisaa ma ka falanay inaad may buu aham goonti hoga ki bari fadi ka bari laa ugda saasa ilaa mahadda ka dheeray hadii oo waayday in aad dan guud baa baahnaa tay dan dhunkay feegay ilaa mahadda barankiri buris ijaar ka shaqaysaday naga gaari dimirsi may ba biyo ka qaadanow waa sharow annoo duurka jiray gurniyaha guriga meel roob ay galay amin ko dhaada bari markii raabti annoo haroorida adan asarki dhaada biyo ay galay saasa biyo qaaday hatta meego wada masuul qot suuq sareysa isku suruna ko shaqada fadaw ilaa maada isku lakaa weelahay imma walaan wiino aan hay malay shaqadi hore is shaqada dalay shaqadi hore walaa ay roonayt ma tan walba ma hay may baka koonyin goosku ilaa maada sidoon ugaayn hay goosku lama nugaayn hay siid guf yaskana haa mugowal ku haleelaya alhamdulillah halka haysad maayn gursaysan inni heeyada samafalka gargaar feerna sida hoolna sida ay mahadlay dhaqaalna sida magaalada ugu soo noqdaan ana maayn gursaysan inni aan hool lahaado hoogun rafaadun jaftoon ka shaqeeyo aan loo biyo fadhe
magay way balay ra Isaaq Sheekh Xasan gaari idameer sheeyna ana ka shaqeeyay gaari idameer sheeyni bi oo qaaden kubaad hadana macina markii gaari idameer sheey bi oo qaaden hadana may la raay ilaahay amar leh hadana shiid ka shaqeeyay walaasin bedeladi meena way ba ka beelay gaariga saddex reer ii waalidkeenii dhalaya ka beelay ii macaliyaalka taracaan markii aan halka umay buwa sadiidahaas oo todoba noog labaatii kow aad hadii la ka dara sadiida ah hadii la ka dara labaatii afar aan la ka dari labaatii oo neeshan oo kale hayn gaari wayba ka shaqeeyay gornyaha ka guraay shabshabaha ka guraay udubi walaasaha ka guraay gornyo waliba liingadaay gaarigii lama boqol lama boqol iyo konton sida boqol iyo liingadaay udubkii haleenkii sida kun lama kun kun shan boqol san liingadaay sibisi udubka inshal faylay adad ahaan bilimaha oo galaasay ada bilibil lama tooko oo kale labahay leh boqol shan boqol oo kale oo galaasi oo shiin Soomaaliya ah maya ma ka falanayn may la raayisu intii meela ku deeres magaaray ka jiifay oo kale ka dhagadaan ima ma ni falanayn
gudoomiyaha jaamacadda Zamzam University ee magaalada Baydhabo waan ee wakiilka yada Zamzam Foundation Aadan Cabdi Isaaqa waliba isku warbiyaya sida anka haboon ee reeda markaas lanka dhisi kara nolol ku burburtay dadkii dhibaatada ku deertii roobabkii deerta
markaas lan galan qodob kor oo ana ila haboon ma aha ku wartay in dadkaasi la fiiri oo maray wali lan qodob kor oo la caawi kor hadii Berlin beerosho iyo wali oo bees la kaalmay kor hadii tawbar lan sameey kor hadii galab la si kor oo la ka caawisiyo lan dhigirinka naga to beero gisho iyo xoolo gisho iyo dibanka naga daano dadii jaran heeda caawi koran oo dadkaasi xoolan abuur ko abuur koran hadii macnaha beer beero qarash iyo dibanka faldaano amba an ka maal galadaan si kor oo ba suuq tukaan ba miisal ku furdo koran oo bees lan sameey kor inii oo la dhigirgili.